yeah, boy, call me number one.
It is good, Dad.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy urioni. Yeah. Always on my phone. Unateza mara nanda ni taxi, taxi, ajabu umuori. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machosi yamekuwa wimbo. Harina misi kuwa single. Moyo rapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katoko makamari. You better go, baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go, I will let you go. You better go, I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go, I will let you go.
Wende amani.
You better go, I will let you go.
Harina misi kuwa single.
Una kichwa cha nyoka, si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katoko makamari. You better go,
you better go.
Baby, I'm ready to go.
Rumba.